ngabayizi abatuula ebigezo byabwe byakamaliriza ebyekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde ne babiyita bulungi bateekateeka okwegatta ku mutendera oguddako okuli ogwa secondary gatako n'amatendekero aga waggulu okuli n'ago ag'ebyemikono abazadde bakuutiddwa okubeera abeegendereza ku masomero gye bateekateeka okutwala abaana baabwe olw'ensonga nti amasomero agamu mu ggwanga kaakati gamaamiddwa emize emikyamu newankubadde nga gavumenti ekoze ekyo nakyesobola okulaba ng'emize gino girinnyibwa ku nfeete. Nawula Betty ye mukulu w'essomero lya Kana Kindergarten and Primary School erisangibwa ekitega mu munisipale y'e Lugazi mu disitulikiti ey'Ebuyokwe. Okulabula kuno yakukoze ng'asinziira ku mukolo ogwa misa ey'okwebaza Lugaba Ddunda olw'abaana baabwe okukola obulungi ebigezo ebyakamaliza eby'ekibiina eky'omusanvu era ng'omukolo guno gubadde ku ssomero lyabwe. W'asinzidde okutubuulira nti abayizi bonna be baatuuza ebigezo bino baabiwuutawuva.
Neebaza gavumenti nti erigezaako okulwanyisa emize gye mumanye emibi, mumanye emikwano gy'abaana bammwe bazadde. Abaana bagenda kufuna emikwano, bonna ogamba nti onowana omuwala akuze oba omulenzi akuze agenda kukopa empisa embi. Let that boy show you his friends. Bw'ogenda ku vidi muyite naye I know your friend, try to interact with them. As you interact ogenda kumanya omwana omulungi, banaboogera ayamaani si manyanto oyo temuli mulamwa. Twatuuza abaana 35 mwakiwulidde dda bonna bayitira mu first grade.
Reverend Father Charles Ssempijanga yakulembeddemu misa ey'okwebaza olw'obuwanguzi obwogerwako agambye nti ebyenjigiriza okutambula obulungi amasiga asatu ku birina okutambulira gateekeddwa okubanga gasa kimu.
Musettingi y'essomero amasiga agasatu tuteekeddwa okuba n'abazadde, tuteekeddwa okuba n'abaana, ate tugendedde okuba n'abasomesa. Ge masiga agasatu agatambulirwako obulamu bw'essomero ate naffe ne tufuna ebibala ebirungi. Awono kyenvudde nsookera ku ssiga erisooka ery'abazadde, mwazaala abaana ne mubaweerera ne muleesalawo n'obbaleeta wano mwebale nnyo mwe. Twebaza abasomesa ate nga nabo bazadde, kubanga abazadde abali wano okuva lwe baana lwe baawummula mu November baana abati 7 naye abazadde kibaliko bagamba amasomero gadda muddi, abaana baddeyo ku ssomero, akampanimenti zifuuse akampanimenti, sikawutusi zifuuse sikawutu, naye n'osaasira ow'essomero abeera naye ebyezi ena oba ebiri kitundu oba esatu. Kyovaoluya bagamba the school is a home away from home.
Abamu ku bayizi abaayitidde waggulu batugambye nti obuwanguzi bwabwe buno bwesigama ku Katonda, abazadde kwoteeka n'abasomesa abataabasuulirira.
By the names of Matukwa Sebriant Michael and an OB of Kana Primary School. Last year I was here for my primary 7 and I performed well by getting aggregate 4 in my PLE and I thank my teachers who helped to impact important knowledge and update us with the new changes.
I take this opportunity to thank the Almighty God who was there for us when we were writing our PLE, who gave us courage, knowledge, wisdom, safest place there when we were writing. And I thank him for enabling me to score aggregate 4 in my primary 7 leaving examination.
Atama uli okuvaka